It's Marsha, the rhythm boy.
Abali,
Abali, Abali.
Nditakukala John Chilembwe. Nzikuchula wanga aida palipo sevi malavu mwe mwe mwe. Nzakukonda usakaika malire ndikumanda. Zanja langa uligwire usatae wandichotsa muli wamba. Ganga ndawamba ndapata male za iwe ndizalemba. Ena azawelenge history kwa lipena ndizaimba. Enya na imba kaumvele. Gelo you be my blessings as you day. As you day, as you day. Chikondi chapa kare kare ngati zude. Zude, zude. You be my woman. Zude, zude. Baka pa matero. Zude, zude. Bili marichowa ineka muzu. Bili maiwata ante taluzu. Osati wantu, wantu na ine. Umandicho tsela tsoka, tsoka, tsoka. Ukaseka, seka, seka. Mwa iwe ndi mapeza. Zonse, mesa muse wakondine. Za iwe ndi zalemba. Ena, azawelenge history. Kwa lipena ndi zaimba. Enya, na imba kaumvele. Gelo you be my blessings as you day. As you day. As you day, chikondi chapa kare kare ngati zude. Zude, zude, you be my woman. Zude, zude, mpaka pa matero. Zude, zude. Mama, mama, my woman. Iwe, iwe, iwe. You're my woman. Iwe, iwe, zude. Zude, zude, zude. Na 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 na. Gelo you be my blessings as you day. As you day, as you day. Chikondi chapa kare kare ngati zude. Zude, zude. You be my woman. Zude, zude. Mpaka pa matero. As you day, as you day, as you day. Chikondi chapa kare kare ngati zude. Zude, zude. You be my